abana bankondo abasirikale bamapange yasuma kuwana twambwiri mubiri wakopa omutima
wamadamonimpi
tirianista yakusalanga yakumana baisa mukutube paika tirianista yakusalanga yakona baisa mukutuse maika nyinshi nabatekanya kwatitebu basakala nyongo nga bayiringanya kwatitebu bapumpwe nga bayiza mukulombevo tibaijevyanga pushi walokwa nga bati banakirire batekanye kwatite balya bachimiko lilyatwatalilepo kusala bena twaleti bakayatulandilako kanshi bena mapange yabo yali yakuya kunonkelapo bakashite kwe jacket 3-piece na mapea fulu ayansapato bakatuminwe pizza chicken and chips biko kuna fanta bakanwinepo bakashete chicken shawama chirie chibanzi ichafi koko bakochere potibon bakanwinepo whisky bakafimbe kimikoshi na mafumo panyante kukunganda ya mafunde balila pofye balila banako panshi pena jabanyantapo yonse yonse ni mumapajero kamuamona baisape mpulako ni fifine nshitanga ya palama tiria nshita ya kusalanga ya kumana baisa mungu tube paika tiria nshita ya kusalanga ya kwana baisa mungu tuse maika nishina batekanya kwatite bubasakala nyongo ngaba iringanya kwatite bubapumpwe kwebo tulimitanto isha kunini na kwechibumba icha kubatwala pamipando tapako kola bayamba no kuponta ifilayo tabafikirisha ifilayo ifwe twatendwa amabulanketi yali abalaire lilu tulala pesaka amanine namabatire twakulaya lilu tulalila kanuka misebo batile bakesa siba indala mashalulira mwitumba ustedi batwebe fyo bakabumba baituka ula fya maselimu mapipa ifilayo tabafikirisha ifilayo ifwe twatendwa ifilayo tabafikirisha ifilayo ifwe twatendwa ifilayo tabafikirisha ifilayo ifwe twatendwa batekanya kwatite bubasakala nyongo ngaba iringanya kwatite bubapumpwe tirianista yakusalanga yakumana baisa mukutube paika tirianista yakusalanga yakona baisa mukutuse maika nishina batekanya kwatite bubasakala nyongo ngaba iringanya kwatite bubapumpwe twatitikishiwa mwandikwe na pafula nobubwino bwanga lubatila politik abenga mano yabo yaba ya mahipokrits tabapu sana sana mano na bafarisi tirianista yakusalanga yakumana baisa mukutube paika tirianista yakusalanga yakwana baisa mukutuse maika nishina batekanya kwatite bubasakala nyongo ngaba iringanya kwatite bubapumpwe tirianista yakusalanga yakumana baisa mukutube paika tirianista yakusalanga yakwana baisa mukutuse maika nishina batekanya kwatite bubasakala nyongo ngaba iringanya kwatite bubapumpwe Vantala misuka Vapumpwe Vasakala nyongo Vantala misuka
Exclusive from ZambianTunes.com
Vapumpwe Ndeti vasakala nyongo